Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
On jara masane heradi studio tamani alkamisar supported lewru utitane 2015 sapo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapande nay e joyi meden tawa e der maison de la presse bamako jotti nono do kabaruji do yumar waygolo gagne kante wonto boggi jamde to on competitive wido yimbe le tato nangabe kasento sewara to sikitabe wiede yalla wana kambe balli jihadin kobbe wadde bonandaji di tolle yonter jabbi nonde laamu holditi video do gonga jaati wakati jono wana sa halid ni wana baleri leddi do bamako do jaati hankeni wi'a yimbe le bombe sumbu gadi bonandaji to ga mawdo to be barmini neddo goto civil kanye police goto do barminama le hen kanko ministre kumindo kabaru leedi leedi meden de holitawe do nangiti ko foti hectare ngaji temetati enogay wakati jono dentengal bale on humini habude yimbe teetobe leedi leedi meden de be kollitiwde be beltikile o do golle sanne gube noddi tirtode azawat de be kollitiwde hono so woteji di laninama wakati jono do yedda kaldal e kawral tongangangal le majjun yerde holitiwde woteji kana wadde sabide sa jeewi jam e deede ni bay le nokko do won kadde bale ngondu la moode be kollitiwi do wotey dan baye wadde jaati no dum lati fur sekirabe on kabaru mo dimi jogi no do hande de bismillah modon e hedade imbele tato wobbe kase nangama to sewar to sikitabe wiyede yalla wana kambe bandulu unduno jihadde kobbe so to bonandaay di lion ter jabbe non de lamo holiti video dum gonga jaati usman dikko
tato nangabe wondo bili e kasarangaka yontere jabbinde de biblos sewareto koreno me andini de nadde gadi jamale region moti sikitabe yo talibabe hamadou koufa mo horujo mudun suleiman mohamed kenen wi ana andani torraka natal no seware walorini yihama e jungo goto e nangabe be do hotel biblos ngel wada mande tobere balere jabbi nayambe adodo heddibe hen andaka ka soldat se neyon golleboni do mali do ne kanyu e sefer goto keddike hen e wi gouvernement
hanken do bomako do wakati noga yamde hollitawed yimbe le bombe sumbu kanyen jesu nato le gar mawdo to dum wadi hono yontere tan cagal ko bonay de gaydi ngat noto seware toko micciti de widi le majjundube kollitiwide soldat si dum won non en cas police goto barminama to kanyen e civil hon dum wori Ousman Dikko
ko heba nana de habitibe meden hanki wattu de 8 heures jabbori minitaay chapatati de yibe dido mundibe pelli suudu police wondu le garage mobilage sogoni ko do don woni do julabe dawobe kanyen mobilage mawbato be don dogi e moto njoppi cagal en du civil goto kanyen police goto barmobe police barmudo ana wuri o meleli hopital mali ministre sada samaki wi yimbe jogibe malfe jippike taxi se chami e suudu police en to sogoni ko yodum golletel e ngaki wobe garage sogoni ko be fu be bi yo koyde itando boni habitibe mem pilikaton le jamma ko ofu neddo badide e horobe be wi wala fu ko hollata yo dum golle torobe kanu dum warani anandandi e majjum
sekirabe on bal nitidi mi jojju modo e hallame bemal anengal mi nuddirta face facebook ngal
tamani
bonandaay di gondi e wadde leela motti o ko wakkati joro yimbe le gombe tobe be gondi e landinaade hollitindi wiidebe tawda e arme leedi meden di le majjundu hollitaabe wakkati jono be keeji kito do wonono walde jokka yimbe le kanbe feccita tofaaje yel hon arme o wallirte leedi meden di kanko do wonono merto motti to o yidi e yimbe le laami be gombe tobe fa yottio baale hala nane do wonno yimbe le diina koobe to le majjudo hollitibe yel hon de do walde worri wi amadou be kokkaabo to numeroji telefoonji de be ji neddo mo paamay furdo e baye famminde do wonono laamu gon to kede ko kanko Oumar Bathily li do hen do fajitan Ousman Dikko
men taikitima ila torraji gaddi tenengu kanyi hamdallahi di mbandiya ku beedima governor rentinino laamibe haala nana en batu hawra nomadu jawdi rentine fa larma me hebe no larworo palede haala nana en kani haybe jogala jawdi ndi konti uditama le suudu banki bdm do kala jiddo waldudo fu way waddo hen jawdi fa warde communeaji di commune ngalure motinde hokki ujinaji temdere yo fa larma men larwo le commune moti e badangal mudun non
be kolliti wiidi dum won wakkati jono laamoobe be nangiti ko yata hectare ngaji temetati e nogay le leedi meden di len laamu kati o le majjun duudum won non ko be nangitiri dido hectare ngaji fa totte jeebe nokkuji di keba honon demirta ton hono wori Ousman Dikko
ministre kumaade leedi e galleje andini titruuji dokkaade jaago manyambugu jio ngomi kanyo e kalabambugu le cercle kati fu tetaama edu yaafa hectare uji temetati e nogay ko hawrata e galleji ujinaay didi e temetjeego e sappo tetaadi yo batta yeddugol sariya e wayde wadde konjali nde hokkete nde wadde so ministre o tetidi ministre wi anandarde laamibe region ngaji e nawtotobe gollirde leedi tinno ndewa sariya gonda kaka le lewru juye jabbinu ndu titruuji galleji yogaji tetama nokku manyam bugu batte hewbe dokkidama nokku gota kany e wayde rewde laawi laatiidi nobe kebiri
wonon dentengal bale kuminibe habude dum wonon yimbele bantobe leedi ndi leedi meden ndibe kollitiwi wakkati jono ko dido hectare ngaji teta ko be beltikile majjum sanne lamano wondi e rewde kongi dufa jaw yalla hono timminirta tidallaji leeti leedi meden ndi kanko don Musa Kono yo jodo halaji hono de do walde o holtiwi fa hande dum wonon cinnibe dido dereji do an kan jokkitede sariya gollo dum ko hani gollede barke sise
ko ministre wadi ko o mahani joltede men kalnino dun laamu o cile kurde tidallaji tongide kabaru leydi leydi meden di ndanno di anniyaji bama di irin hani jokkude ngonga sa ewi ndemo betetete gese mudun en ko be ndemanno ila duubi kurdi ko be tawri saraabe mabbe so bete goto neddo jon jawdi itto e dereji pene pene e di nokkuje sabi ana jogi bawde ndanno mi mila golle ministre o o mahani yettede ele majjun sabi de miskina en o wondi e habanade ko men dartata tan dum woni pati di golleji hada ila wu
gubeno tirtode azawat debe kollitiwir so bami fa woteji di ngada wakkati joni dum yedda dum wonono kaldal e kawrangal le majjon duudu wonono gubal no dirtengal IRD lutindirgal e laamu ongal hollitiwide woteji kana wadede le noga jolewru octobre warondu le majjum e kollitiwir sa jewi jam e deder wono ko wartay le leedi meedendi nokkuji anton du laamu o wala ton kanko no dirtet Samuel Jaraw yo no IRD kenyon wonno haaludi ami mon do kebe ko haaldo en do focci tango barke sise
rafinde na gu ngodudo e leedi ndi wakkati joni o so wiyama ngoteji di ngada ile majjun idun hani mijede lam o ana hani fiande dun dabare dongugol kaldal e kawral ko hani sabim binde jam e deere ko wadaay bonandaji ngadi seware baginda fa yotto yade e ko mobile army malik yaabi bombure ko ndenno ele di kasaraaji fa hoto gandi den medan andi dun saggi ko menen men kaaja dun woni ngoteji di ngada ele laabal
bale gondude laamu ode be kollitiwide dum e tawede furwoteji dan kaani wadde yimbe be an kaani haldede dum wonono gube gode leeyi sa halleedi meden di sode kaldama do an haani ko tawe ko dartete ko hebe len kanko no dirte Alassane Abo Kenyon wonno haalude am mon do kede ko haaldu do facci tan barke sise
mi anda ko sabi ngoteji di mbaawa wadede sabe en jihi ngoteji yabino di sina kaldudan e pelle murturde ndenno ko joni ko dun mi mila eden mbaawi haldude mabbe fa dun heba wadede sabe so mi landama wakkati de woteji debite en be ngadanno de ana buri ko hande ko nyangude ndenno ko yabino ko en kaldino e mabbe en pamri ko sabi en mbaawa haldude mabbe pamren ko joni ko dun en mbaawa dun heddirade ni tan tawe ngoteji di ngada
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
ce grabe jawen lodo ne les réseaux ngaji tobe collectif to siga soto ko foti millions de temps dere chapade jetti CFA dum wallira dum wonon yimbele gombe tombe faabe jayal hono be ngadirto to yirwere cialal sukabe balli go wada fewde dum won hono nokku noddirte do yoro so kanye lei cercle sigaso le majjudu ngab odo golle dum won CV children kanye hokkindiri juude ONG Azir be collectif de golleji dan kan jukite ton ko yat e hitande les communes sappo go gondi le dido nokkuji en gardan faado kuli korodo be kuli tiwido ko yaata yimbele ujnaaji temet nayo hakkun mabbe du sukabe sappo ujnaaji sappo en jeego an hakkun mabbe gonbe jotte pale de en jia e mudu dido kabaruji be kokki dum bete hande to kuli koroto nyaloma bobe keji ni faabe kaba e ton e jonte pale de le majjude be gonde hokkuton jamaa hakkilaji fa jaw yalla hono habirta e jonte pale de wiyama dubbe balliri hono rewbe be cowibe gonbe tombe arkilaji ciwadi jaggal mu de ngardam faado kaydobe kollitiwde jom Mercedes goto kanyu yabbiton jom moto odo heddikili hembe bi odo kasara wadi dum wono faato poste kay auto dum wodiri kay ko yaata kidoji chapande nay e joy le majjundu be kollitiwde ko sababu dum wono vitesse ji boni dibe ngattaton di wakkar jono horgulan wondi e wadde le hen en garanti minirem faado kucialado be kollitiwde hono wattu wondi e waylitirade wakkar jono dum wono yimbe le demobe gombe tombe be gonde hokkindede do hen hakkilaji ko foti demobe chapande jeegombe uri kuciala kanye segu e bugu be gonde wadde kawrtangal to kuciala to le majjundu be jawayal hono be dokkindirti le hen hakkilay secretary wona kabaru dum jogini on do hande di kafa hande mo holli taw wiide tan hono kabaru dum dum gonno jogonade on di be kollitiw to motti to woni bel tato nangabe ton kasen wakkari jono be sikita wiide yalla wana kambe balli jihad din kobbe so ngadi bonandaji di leeyi seware to tagal mo dudde be kollitiw wiide hanke do bomako do wakkari jono hakkila jamaa lelaki febe mi dum wonno gar mawdo to sugoni ko to yim bel bombe sumbube be jeesobe natoy be imminito yiti le majjundu be barmini police su goto kanene do civil goto